Bwetuba tweyongeddeyo kamuswaga w'obwakamuswaga bwa kkooki Sansa Kabumbuli owookubiri asiimye abazadde naddala bannakkooki olw'akaweefube gwe bakola okulabirira n'okugunjula abaana baabwe okusobola okubafuula abantu ab'omugaso mu ggwanga. Bino kamuswaga abyogeredde ku mukolo gwategekera abaana buli mwaka era nga guno ogw'omulundi guno gwategekeddwa ku Royal Park mu Towni Council ya Rakai, District ya Rakai. Ku mukolo guno ogwetabiddwako n'abazadde, kamuswaga kwe yasinzidde n'annyonnyola lwaki yatandikawo enteekateeka eno wakati mu kukubiriza abaana okubeera abawulize eri bazadde baabwe.
Basaliba ensonga enkulu okubaterawo olunaku luno mukule nga mumanyi nti kino kyekifo kyammwe kooki kifo kyammwe mulina okukula nga mumanyi ebigenda mu maaso naddala nga mutaddayo ennyo omwoyo mu kusoma wamu n'okuwuliriza abazadde kye babagamba. Wano neebaliza abazadde abaasindisa abaana bano okujja ku lunaku luno okulaba ekifo kyabwe bwe kiyimiridde ate wamu n'okuwulira ebigambo by'abantu abakulu ebigambo bye babagamba bye bijja okubakuza mu mpisa ennungi mukulenga mulina empisa.
Ku mukolo guno ye Katikkiro w'obwakamuswaga bwa kkooki Alhaji Idi Ahmed Kiwanuka abazadde abasibiridde entanda okukuuma butiribiri abaana baabwe naddala mu biseera bino eby'oluwummula kubanga n'abatamanya engamba bangi ababagumiise okubatuusaako obulabe.
Abaana baffe kubasaba mwe bakulembeze b'enkya muwulirize nnyo bazadde bammwe mubeere bagonvu mukoleho omwaka wammwe nga enkyuki evudde wano kyebagambye musobole okubeera nga muli ba mugaso mu fyuca. Nsaba abazadde abazaala abaana bano ennaku zino waliwo kisaddaaka baana mukole ki buli muntu yenna kuuma omwana wo omwana papa w'oli amwana mubezeeko amaaso kubanga abantu baffe abaana baffe ne babasaddaaka wano kiyinza okuba kibeera ky'amaanyi nnyo naye mu bitundu ebirala ku TV ne media zendala nga social media so tukuuma abaana baffe babeere balamu obulamu bwe buki bwe bugagga.
Omukwanaganya w'ensonga z'abaana mu bwakamuswaga bwa kkooki Namata Margaret Lugalambi abaana abakuutidde okujjukiranga omukama nga bamutendereza buli omu mu ddiini ye naddala nga bali mu luwummula luno oluwanvu.
Abaana nga muli mu luwummula mujjumbire nnyo okugenda ku kyaki mwesige nnyo Katonda ayi jajja kamuswaga twongera okusiima enkulaakulana gy'otadde e Rakai gy'otadde mu kkooti gy'otadde mu bwakamuswaga bwa kkooti fe baana abalina biiki biiki ziri eri mu kibuga naye kati naffe ne Rakai tulina biiki twongera okusiima senga enkyuki ate era abavubuka ab'omulembe omugumbuli tusiima nnyo ebala okututeera
ate ye Nabulya Debra nga yakiikiridde bato banne asiimye kamuswaga olw'okubateerawo olunaku luno ng'abato ne basisinkana era n'abakubiriza okubeera abagonvu eri bazadde baabwe.
Era kamuswaga webale kutwagala ffe ng'abato era naffe tukwagala taata olunaku luno kwazze n'omulamwa abato bano bagamba nti obaagadde ennyo kati ne bamanya nti gwe mukwano gwabwe era omukwano omungi gw'obalaze buli mwaka obayita n'obagabula n'obawa endongo n'obawa bouncing castles kwegamba ne beeyagalira embuga ne bamanya nti gwe mukwano gwabwe bulijjo naye era ne tugamba nti ate era munno mu ssanyu ate era yabe era munno mukabi ate era yabeera munno ddala.